do gal nyame studio kalangu yande joni terminta chapantati kabaruji furfulde kordi jamone modon ni subaka hande wono ko gomnat leydi niger adi beydude do hember fubudi sappo ciede ko sotte safareji ko wattoto dawre hakkunde bengue ko mojjento galle en nanano woni dun yara nonni alle fawar jondu kon nanni desa lobbo wada ka yade albacce leydi men niger hitande hikande en nan ko heewi e majje fuboni dun sabi ko ciede en nan kandu beydi dun du kon nan goddo andal do majjo halna en dun yari yewtere men pinnaande studio kalangu yartana en to en nan gallure do so nokku to tawoyten debbo goddo latin don wada gollal ko wiyete menijer dum won tajol fawar jondu ledde wadugol lecce kanyu e joddorde kanyu wonno yewtere men en pindinon sumana amadou jangante habaru je fulfulde kori jamone e modon yorno kalne le ko ekibaruji ni gomnati leydi niger hoji adiji ko watta jeegon lati du dartina filla hono mojjintingo galleji kanyu e faawar jondu kondani hono wattugol dawre beengu e beengu dun du kondani faande ni be koji adi gam batte alle beedude ciede ko sotte safari ko watta dawre de enda do hember fu buudi sappo dun wonno ko faande ni be ngadi subaka hande do gallu nyemey non ni faande docteur Haruna Issoufa lati ko docteur Kawjiri filla ko darto moñtingo galleji nan ko halni Olivier Asokba vi wakati be ganno hawrinde.
Le premier engagement c'est
Adi Arano min ko janamo gam min keba safare de ginandan ko watto beengu daddo ndira yotto to hani fu Adi didaba on du ndartana fi lamu sabu fedde gom no hani joine hakkune ministere jidim ko jewta nimbe fu heba hala kan jodo nokku goto Adi o du de noy watta ko rewbe kan en du keba powtiri debbo beenude jom mamore du mun sami no hani heba powtiri meden jidi du min buytira jakkel safare den der loktoroje boddude den Adi odu kawani awrude sukabe ummatore be pama do fi sigila o Adi jeegabo on jewtana minister hajinde fi arzuku legion sabu ko watte fu sa arzuku hebe ko gollire
pour quand même de ressources financières
nani nokku to jiyan resete der gallure doso kanyandu konnani eginama fadde hono fa hande to sukabe kany e inira sukabe sawrte ton enda elun dum waddu konnani hala no yana warta wiide ke hono kulle de wala no wadrano himbe jidirni enda yaade nyawbe kany e jottobe cagal nyawbe enda docteur Lawali Musa kany wono docteur Kawji no kurnde o wi no wodi labde koji gam moñtingol hunde fu ya warta mudum kany o halni nana Hadiza Hassan.
Le problème de la transfusion
sadornam himbe do endani har ko darata rafike joron iyam ko woni no wadda dum kanni woni ko loktorore ittanane innirabe e cukabe mu ende enden no kure non de iyam haaju mun no wade sanne burde der loktoroje de to gande en darini no wodi cukabe be pabbe torata gaddetebe do endan gatteni iyam iri cukabe beedu no yude serseraji region do souf de ni dum satti he mabbe kaden du no wodi rewbe warobe be nude wobbe mabbe sey gattanama iyam illa loktorore de enden nyiba hitane duube ujunadi e sappo e nay warde hitane hikkade enden der mayre no woduno nokkure to himbe garta ko kadi iyam amma nokkure de enden kamma dum singi sigila ko gardo hokkude iyam mum fu sey watte lore yare to hokkata iyam tum amma abada dum wi ay gardo hokkude iyam durwo yahana hore mum to iyam hokkete to
la personne de se prendre
nonni wadi nyala ni ko lati hono se en jewi albacce chonter ko watte lioji menen enda en donna chaado san en der lumoji di ko waddundu kondani wonno yorno andube haldiri be bi hono feccere albacce de enda fu boni alle hebay ndesa lobbo sabu resirta kena no resirte noni honno himbe andurno ni enda Mustafa Kadri kanyum woni fawar joni kawjinal fil ko darta albacce de enda leede men afrique yannan kanyum hakunderi o andini wiide ke no wodi labi dem ngon be koje gam batte alle hono be kebbe ngada manga jaji lobbi to albacce de way resede fareno dum halni bande mi mamma ada subako.
Les raisons sont multiples mais
ko sabi albacce de enden kejorede luube meden kan woni ko remobe be enden de demi o fi albacce mu galato gattade moba gantode bun nanga illa hitane duube ujunadi e sappo e jenay wadan tonuji albacce million e ko deki ko remobe albacce kebata do enden leydi Niger do hebre majjidu la soytati din fu nyolan non sey bokko yeli di der majjini albacce de enden gattete moobe illa mamti mamirabe ni albacce mo irti wakati albacce de enden dofa de gala cheri botoru kiloji hemre elaso e joy majje burta keme jetati keme jenay de jaadake du wada ujune didi lebbi didi gadam de ni albacce de enden gaddama lumu botoru majje gadam ujunaaji sappo didi yaadi sappo e tati no de mo woron bani lebbi didi non kan woni wala
plus de 60 jours
non ni hitande fuede andini hono ciofol koma dugu yobe kandu konna ndiyam mun no nata no bonna hono gese maro kanyun du faande no nata e wuroji der gallure difa dun sabi hitande hikande endani hono sarusi kaw jeedo faabaade himbe der filla ko darto hon dun do e bandung hon be gatto endani pirtol ko himbe tindi gam batti himbe faamana dum fa woda dum waddini ko fa hande ni biete do Naziru Alhaji Abdou Ali kaw won hon faande kawjinaado sarusi o endan ton endan difa o holli do endani no be gonbe gadra gollangal endan ko bandimi landi mo biete do Gedi Abdourahmane.
Il y a des zones qui sont reconnues.
Na wodi no kuje den titande fu bononde ndiyam no hewto dum e filla awa tirti den do miden dom ngadana himbe tindi noje mbayla wakati ji gattol awa tirti mudum dim fadde ilam ko madugu yobe no wara be ketti ko be awi der kisinol himbe bonondaji ndiyam dam miden don ke bina sa kuje tasir beedi tidde mangu paddorgol ndiyam gol tawe sedam fusayi danata der gese male gallure ne dande den gattam senedo no andi der nokko to tawa don diam no nyaaba dun ummo dilla der mayre hana konarta filla hite dom du senimbe kubbi hite kakin kine ginan nyifinge ko dilla
zone intensifie
non ni to en ngaydu ko na ciagal ko député be godon yarton jahangal be tawi hon fa hande no wodi goruji didi gondi e lay wurongo endan to wete forgo beri kany goro gongol no woni e fabar jondu ko nan ni nokkuto jangirre mawnde tawa no kuyidde du ko nan ni be ko nyina adi ko to tawe no kuyide mojjintine fatiya torro himbe sabu edun torro himbe e no hada himbe yaade e warte mudun na hander der gallure gayende endan wakati mo kalti odu konna golla majjum wada ma dun sabi himbe wurngo ena weltake do majjum nan ko be kalni bande min fadel alu
suu iyaka hinan gadi bawde mabbe e gaddani min balla amen getta be Allah yaru be so
Allah su kai su gaba kullun
to wallahi watu nango
wallahi den seni min gari do fudu sendian no toba buri bonde idun torrini sanne fe sendian wala no toba junito yenya on no wodi torra sanne amma no dum mojinira jon oni wodi sanne
wallahi muraduti
nande nay
do ko yayi wakati munda min gadana lawul yahudi forgo be wala dun joni ko min bi'a seni tore tondu har CGN no wodi celol gum tokkirol ga uttal kiddo ko bergaati anda celol goldu nyibama mo inama fa ho
aka jara
wala fuko min ba wiide sana yettude Allah tan ko hokki min bibbe wuro nananobe nawdun leedi mud miden jetta sanne gamde talka subake ko jomu no wada dum kadi woni bela bernde talkaabe
talkay bin kana
nanni ono gollirde kedoob hakkubbe leydi gam batte fonnabe be burtini hono gollal goddo mbiyetede e réclamation kam wono nokku non to bibbe leydi baawi kokkude halaji mun e wullanuji mun en gandarne lawol denne ne kasse jomu windi do majjum fota yotto feeto mabbe to endan ko taybe jiini be paami be mojjina dum Mohamadou Abdul Karim goto e faande gollobe no kurne endan o mo famina en demo wonno nafaka majjum wakati mo faande no mbitedo Rafika Tahir Landim
Irréclamation on no kunon to hokkata bi leydi fulawol neldude woytande mudun e jamde mudun ko hona sayto jomu ummi yeyi to ponno bibbe leydi on kapdo sadorma to gollirde gomnanti no wodi lawol yarude woytande mudun no wodi nimbe hebube chadale to sadu siji gomnanti amma be bawta ummade waddi boytali mabbe gam fa neddo heba yide delegation e oremu golle mawde no amma hawtade e nokkure e reclamation de no wawi neldude woytande mudun sangare mu dun yotto gollirde ponno wodi dun no wodi golli dibbe wattetebe der nokko latibe kanjun tangolata dum
sans charger de cela
tanzender du konan nokkurto himbe jangoto e kito golle juude don du konnani hebanama dokkal gollitirde hon ko mojjintinte masinaaji nonni Moussa Hassan kawon nokkurde enda horejo mudum o holli weltar sanni o wi sabdu nafan yaade jande wattende na kanyo halni mbiyetada mayrama nu bandimi tawatto
wonan taimakon na yau
balla handen kamin gaddana deramu no tawa are mu ino lore e moto min kebi du fa handen ko dum gollire dum mu ina hito kura min gaddana ma moto gan yaha wartaji amin fedde sa wartobe region de enden waddani min balla gan der wakkati mu kalaten o enden kogol jangirde amin de enden no don nyibe no wodi du kadam balle aregon de fedde de enden anni waddande min balla ka dimma cede mun de hisama wada miliyoji laso denne kulle de enden fu no kolla ko fedde sa wartobe region zender de enden ni no watti hakkillo e komin gonmi den gada janda ekkitade golle jungo huune non ko hana sembindinede komin gidi woni dum tittinkino dum wallira jangirde de enden ko watta himbe keba andal
ilmiye bun kasa
jemi biitede hip hop e leydi Niger kandu kono tarki mum filamu no haale be burtini hono silmam mum ko wete liliwal ko latidi kono hollama subako e dan hono suudu tariki ndu France tawan do en France Niger Rouge nenne ne kadu gaddo hono silma o ko wete Frédéric Péchaud endani om andina en kullantere je ko darto fil hip hop o enda kanyo e jamma mo be ciri wadde do inde majum wakati mo rabi may kanu landimo o haali
quand on dit hip hop c'est pas que
de hip hop fitta jikka filla mun no wade filla bami e ko nanni tittano de tariki hip hop o enda darama do enda leydi Niger dum yi an ko umma tore hokki gadol makko semme sanne dalila ko watta gimi gadaadi wadda umma tore heere warorde annana dum fuddiri hip hop o leydi Niger eno be jaara gadol makko yeso sigila mobol bed gimi di duubi joyni ko men tawa e men golla dum jawde amen du men gatti meden golla der makko men gadana yimo be hip hop wadube inne jamde der silma gada do oni sadol maji kebaadi tefama hebande dum musola ko watta hip hop o lato ko anna der leede duniyaru
hip hop a un niveau vraiment international
nan no wita kenani Aissatou Manou no latido wona dubi chapannay e jeddi o wadi dubi sappo e tati on wada gollal hono tajjo ledde gam batte wadde lecce e ko nandi e mun bibbe jene o wodi o wi gollal gal le wuro dosu ko wadi gal o tarsini fa wodi ko hebe wadi gal nani ko a halani bandi min biyetedo nana Hadiza Hassan ko min pirte fulfulde
Aissatou adawai famin de min moy ekintinima gollal tajjo ledde kata kuje
wallahi aiki ban kuye
de gonga mi ekito akito neddo fon alla kanni hokkika basira majju golle worbe non amma kom tittinkini mi tunni mi nati gollal gal sey himbe gii ko baarewbe no bay gadde gan arande an min tanno wonno golla himbe bangerde no ceewaka no jaltino be gartiri kan kaangaado to hanne wo mabbe ka en garta darde gudunto min debbo fu wayna tude gollal gal mi sembindina dum yettore Allah du meden keba meden cioda ledde meden mojina kidde wakati fu men biine o wara ada aremu de wari no tawan golle majje timmi sayni ada de neddo no holla adilaku jabata cede janani nyama to wawa hebidi goddo sadorna meden chonna matalaji meden gada jodorde suudu e salon en fu neddo fu wari heban fodde semme mum de kesse na kidde jomu yidi de wari fu heba
basuma akoy
nafaka o kepda dermo
wallahi an samu umhani
to de gonga de nafi ga hannenni mi wala em soda e jumu nod to mi yar cede alabde mi hokke fodde majje mi wara mi kulla ba ponti na kol mi sotta do he jumu himbe dido ekkiti do to an mi hokki be derol ekkitade golla wadan du sappo e ko deki warbe ekkiti je pirto no kuje mube hannendu wadan sappo wombe no ekkito do to an
du waya he tayen
awobi gollude ledde kata kuje boti dinol mun
zaman gogawa
mi jodake mi do wogga ledde im botuntina de amma mi acci dum gan du waddi ferguru hea e mi wodi sarla e toggore dem borno mi gollira suka momi hokki gollal fuudu de hanti sai mi waram ciutino degal wadi rama fodde no hani
dey seti wadani kasuna
no dangal gal hen gatta yaade to bandira amma rewbe
ma ta kiran dani
rewbe mo daro durwa ko watta be kejora gan debbo de hejora nafta horum jodo hedo gorko fa wadda hokka dum sadornanta waddanta neddo
baka akoy matsala
edo dum won ko habru me fulfultili on nan yewtere men en pindinol ko wala to en dal galure do so debbo gado golle lecce kany ko nandi e mudum asmanu shina kany won no sigilo fa wadda habaruji haw sankore min dum yawon assalamu alaikum balanta jam wali
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejenai topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejenai topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejenai FM.
Studio Kalangu.